zako Bwana, ombi langu naleta kwako. Umesema nikuite, utaitika. Tena nije nikuombe, utanipa. Nipe wimbo Bwana, wimbo wa shukrani nikuimbie. Nisimame mbele za watu wako, niseme uzuri wako. Na mimi nishuhudie wema wako, niwaambie watu uzuri wako. Nibariki na mimi Bwana nikuimbie, niinue na mimi Bwana nishuhudie. Nipe wimbo Bwana, wimbo wa shukrani nikuimbie. Nipe wimbo Bwana, wimbo wa shukrani nikuimbie. Niimbe niseme
asante,
na mimi nikuimbie
asante Bwana.
Niseme wewe unaweza
asante,
na mimi nikushukuru
asante Bwana.
Nikuimbie Bwana yangu nishudie. Nibariki na mimi Bwana nikuimbie. Niinue na mimi nikuimbie Bwana. Niseme asante. Nisimame mbele ya adui zangu, na mimi nishuhudie wema wako. Uninue kutoka chini, unitoe kwa magonjwa.